bilu watu wote si unge. Watu wa Yesu wote ni wavuruge. Tujenziki wa onset labda watoke nunge. Asili mejaa na bonga kitu na feel. Tuliwachagua kumbe hausi watu real. Pole pole unachekiwa na tukil. Last week nasikia walipitisha finance bill. Ah, nimechoka acha tu nipige miayo. On top bana boy tu imeshayo. Konga leta nataka mcheze nayo. Wapi ma whips za kupiga za kayo. Wapi mata nipatie kibarua. Ama arati jusimba atararua. Sini mangome vile wanatukamua. Makosa ni anani si wenye walichagua. Cheki fuel kojuu mina pigia route 11. Kitu tunadundo tunajajiwa heaven. Ninatak wanadhani nini neve. Tota vumilia adi 2027.
Wapi ma whips, whips. Wapi ma whips, whips, whips. Wapi ma whips ni ma whips, whips. Wapi ma whips vile wanatu mix livo. Tuta wa fix ni ma whips, whips. Wapi ma whips. Wapi ma whips, ni ma whips, whips. Wapi ma whips, vile wana tunix nivo tutawa whips.
Nani atujete kwa isanga basi tumfanye rap. Tutax haitambui kama weni celeb. Free data kwa ma studendo wa browse kwa web. Meanwhile, nasikia bado wajapata help. Housing levy kiwa on, nitabishi wa hodi. Electric boda boda staziona kwa roadi. So sad, shuge inapandishwa kodi. Wanyongi wa kishiko ntolewa na Eriko Mondi. Cheki, utaka kujua ma youth wako jobless. Angalia vile malines ilijazwa kwa Worldcoin. Na speak out, junasikia tuko hopeless. Ama watakamu wanifunike kisafoil. Ekonomi yenye watu wako homeless. Inasemwa bottom, kumbe wana up oil. Watu wanashikwa wakifanya peace protest. Ni wapi safe mali tunaweza join.
Ni ma whips, whips. Wapi ma whips, whips, whips. Wapi ma whips, ni ma whips, whips. Wapi ma whips vile wana tumix ndivo tutawa fix.